Abatware, muremyi wa byose, jambo w'Imana, Alpha na Omega, itangiriro n'iherezo, inkomoko y'Imana, yaremye byose. Isizubusa, iyambu icyubahiro, yahindutse icyaha, kuganje nawe, intimba zacu, nizo ishyizeho, kugira ngo adukize urupfu, rw'iteka ryose. Yarazutse ni muzima, ntabwo agipfa, yatsinze Satani, reka gutinya, afite imfunguzo z'urupfu n'ikuzimu, umwizere nubwo yapfa, azongera abeho, yavuze ati iminsi mugira umubabaro, ariko ati muhumure, nanesheje isi, wowe mwizere, maze ibintu bimurekere, azagushoboza gutsinda uko yatsinze. Abo mu ijuru bose bari bihebye, babonye Satani acumuje umuntu, abamarayika bemeye kwitanga, ariko ntibari gushobora kumwishyurira. Umwana w'Imana yahagaze imbere ya se, avuga ati Data, jyewe ndagiye, nzembera n'ukwe, nkubitwe ndetse napfe, ariko nzazuka kandi uriya muntu nzamucungura. Yarazutse ni muzima, ntabwo agipfa, yatsinze Satani, reka gutinya, afite imfunguzo z'urupfu n'ikuzimu, umwizere nubwo yapfa, azongera abeho, yavuze ati iminsi mugira umubabaro, ariko ati muhumure, nanesheje isi, wowe mwizere, maze ibintu bimurekere, azagushoboza gutsinda uko yatsinze. Kibabaje nuko abantu benshi batemeye icyo gitambo kizirinenge, bahugiye mu gisi bizashira, bazashaka kwihana ubwo bisaba bidashoboka. Nibuze ubwenge itakwiherezo ryawe, uhungu mujinya wenda gutera, hari urubanza kubanze kwihana, iherezo ryabo ni muri ya nyanja y'umuriro w'iteka. Yarazutse ni muzima, ntabwo agipfa, yatsinze Satani, reka gutinya, afite imfunguzo z'urupfu n'ikuzimu, umwizere nubwo yapfa, azongera abeho, yavuze ati iminsi mugira umubabaro, ariko ati muhumure, nanesheje isi, wowe mwizere, maze ibintu bimurekere, azagushoboza gutsinda uko yatsinze. Wowe mwizere, maze ibintu bimurekere, azagushoboza gutsinda uko yatsinze.